Mayibongwe inkosi. Ngalo ubabalo kunye nenyweba yokuba sibe lapha kwakhona. Uba sizodumisa sive ilizwi. Ukuba kuthethwe nathi, ukuba sisikeleleke. Uba siliqonde ngcono icebo likaThixo siphendule kulo. Ukuba usinika inceba uba senze njalo. Ezi zincinga nje ezinhle esizivayo kwakhona nakwakhona elizwini likaThixo ezithetha nathi ezisibonisa ukwenza kukaThixo kusukela nje ekuqaleni. Abantu bawatshintsha amacebo abo iindlela zabo kodwa uThixo ushiyeka enjalo. Indawo wakhe wayenza, usayenza nanamhla. Ngokukhethekileyo nje, ndiye ndakhunjuzwa xa ndifunda iileta zikaPaulus. Kunjani, isenzo sikaThixo sasisondele entliziyweni yakhe. Kwenye ithuba wakhe wathi, abanye bashumayela ngolunya, abanye ngomona, abanye ngokuqhayisa. Kodwa unokuthi ngaye uba ushumayele ilizwi ngokomyalelo kaThixo umsindisi wakhe. Into endihlaselayo ngale nto yinyaniso yokuba intsika yomlilo enye le yabonakala kuMoses xa abantu bakaSirayeli babeza kukhutshwa eyiphutha. Intsika yomlilo enye yabonakala kuMoses. Emva koko ngokunjalo kuPaulus. Xa ibandla laliza kukhokhelwa liphume lo ebuJudeni lize liqaphele ukuba ilizwi likaThixo lalizaliseka. Ngoba iziprofeto zeBhayibhile zaziba yinyaniso phambi kwamehlo abo. Nonke niyazi ngoba inkosi yathembisa uAbraham ukuba ikhuphe abantu bakhe eyiphutha emva kweminyaka engamakhulu amane. Xa ixesha lazalisekayo uThixo wazityhila kuMoses kwintsika yomlilo waze wabakhupha. Ngoko ixesha lomnqophiso omtsha lafika. Abantu kumele kwaye kwakumele ukuba bakhutshwe. UPaulus wasebenzisa uPaulus kuba akwenze oku. Kodwa kanye nje kwakhona sithe sangena kwixesha lobuprofeti. Kwakhona inkosi ibonakele kwintsika yomlilo. Kwaye lo ngumahluko omkhulu. Kwaye kuphela abo uThixo athe wavula amehlo abo banokubona lo mahluko omkhulu. Nditsho nakweli xesha kungatshiwo ukuba abaninzi bayashumayela kwaye inyaniso bayishumayela ivangeli ngendlela abaqonda ngayo abazi ngayo. Kodwa umahluko usoloko usentweni uThixo ayenzayo hayi kwinto abantu abayenzayo. Kwaye ukuba umntu uyabazi awu bashumayela ivangeli ngoku wonke umntu nendlela eyahlukileyo eyokwenza. Omnye uyiphethe ngesandla sakhe sokunene uthi xa ithandazela abagulayo. Omnye unendlela eyahlukileyo. Indlela zokwenza zohlukile kuyo yonke indawo kodwa leyo into ayondesentloko ebalulekileyo. Into ebalulekileyo yinto uThixo ayinikayo ukutsho ke ukuthuma kwakhe nokuyalela kwakhe nento ayenzayo ngokwelizwi lakhe. Masithathe abavangeli abalikhulu bonke banendlela ezahlukileyo zokwenza izinto kodwa loo nto ayincedi namnye umntu. Sifuna indlela kaThixo, ilizwi likaThixo leli xesha. ilizwi lesiprofetho elizalisekayo ngoku. Hayi ezinye izinto ezilikhulu kodwa into enye into kaThixo le esondele kakhulu. Ezinye izinto ezilikhulu zizinto nje ezilikhulu kodwa aziyo lento ifunekayo. Sifuna lento efunekayo thina le uThixo ayimisele elixesha. Mandikuthethe kwakhona. Lena into yinto eyahlulayo phakathi kwento uThixo ayenzayo na yonke enye into eyenziwa ngabantu kweli xesha. UThixo ngokwakhe wenza umahluko. Kwaye selekuthethile emva phaya nabantu bakwaSirayeli. Ngoko niyawuqaphela umahluko. Kwaye kunjalo ke kude kube yile mini. UPaulus wayekwazi ukutsho naphi na apha angqina khona ba inkosi ibonakele kum. Unokutsho uba kwenzeka kanjani, kwenzeka ntoni. Unokuxela nexesha ngokunjalo nento eyathethwayo kuye. Ngoko ke unokuthi ukuba wayesenza ngokuyalelwa nguThixo. Sele sivile kwabaseRoma sahluko sokuqala. Kwaye ndithanda ukufanekisa nje kwenza umfanekiso omncinci elizwini kaThixo. Ngoba amanye amaxesha intando evulelweyo kaThixo yenziwe. Ngamanye amaxesha intando egqibeleleyo kaThixo yenziwe. Kwaye uPaulus uthi kwabaseRoma isahluko sokuqala, nifuna ufunda imiqolo embalwa usuka kwabaseRoma isahluko sokuqala. Miqolo embalwa usuka kusahluko sokugqibela kuRoma isahluko seshumi nesithandathu. Ngoku sifunda kwabaseRoma isahluko sokuqala umqolo wokuqala. UPaulus umkhonzi kaYesu Kristu, umpostile owabizwayo wahlulelwa ukuvakalisa iindaba ezilungileyo zikaThixo awazithenjiswayo ngenxa yengaphambili ngaba baprofeti bakhe ezibhalweni ezingcwele kude kube lapho ufika kanye enqakwini ethetha ngevangeli kaThixo ukuba uThixo uthembisile ngabaprofeti bakhe kwizibhalo ezingcwele suka kuGenesis isahluko sokuqala ukuya kuMalaki amazi okugqibela. Ngokukhawuleza ubhekisela koku kwisahluko seshumi nesithandathu esi sahluko sokugqibela apha kwabaseRoma ithi phaa kanye ekugqibeleni usuka kumqolo amashumi amabini anesihlanu ke kaloku kuye onako ukunizimasa ngokweendaba zam ezilungileyo novakaliso lukaYesu Kristu ngokutyhilwa kwemfihlelo ebifihliwe kwasephakadeni ebonakalalisiweyo ke ngoku eyaziswayo kanjalo ngezibhalo zabaprofeti ngokommiselo kaThixo ongunaphakade ukuba kubekho ukululamela ukholo kuzo zonke iintlanga kuThixo olumke yedwa ngaye uYesu Kristu malubekho uzuko kude kube ngunaphakade. Amen. Sibona izinto ezimbini apha. Ekuqaleni uthi okanye uyathetha ngevangeli kaThixo. Kwaye apha uthi uyayigxinisa kanye nje kwakhona nakonke ukugxininisa ivangeli le ayivakalisayo ngokukuye onako ukunizimasa ngokweendaba zam ezilungileyo. Kuqala yayivangeli kaThixo, ngoku yayivangeli yakhe. Wayeginyiwe ngokugqibeleyo kuyo. Ilizwi likaThixo yalilizwi lakhe, bomi bukaThixo yayibubomi bakhe, iingcinga zikaThixo yayizingcinga zakhe, iindlela zikaThixo yayizindlela zakhe. Yonke into wayinikwa nguThixo kwaye wayigqithisa ngomyalelo kaThixo. kwanje ngoba ayithethileyo kanye phaya ekuqaleni kwabaseroma isahluko sokuqala ivangeli kathixo ayithembisileyo ngabo abaprofeti bakhe kwizibhalo ezingcwele ngokunjalo ubhekisela kwizibhalo ezingcwele uyazicacisa njengesiprofetho kwisahluko sokugqibela umqolo wamashumi amabini anesithandathu ebonakalalisiweyo ke ngoku eyaziswayo kanjalo ngezibhalo zabaprofethi ngokomiselo kathixo ongunaphakade ukuba kubekho ukululamela ukholo kuzo zonke iintlanga oku kusoloko kubonakalisa indoda kathixo uMoses wabuyela kwinto uThixo wayethembisa uAbraham umprofethi uDaniel wahlola ngexesha lakhe wafunda into uThixo awayithethayo ngaye umprofethi uYeremiya bonke abaprofethi bonke abapostile ababemiselwe baze badliswa ubomi ngomoya kaThixo basoloko bebuyela elizwini likaThixo elo inkosi eyalithethayo ngawo umlomo wabanye abakhonzi umzana uBrenham uzisa ufanekiso kusukela kwixesha lika-Ahabi uthi uMika wabuyela entweni uThixo awayithethayo ngayo umprofethi uEliya malunga nendlu ka-Ahabi wathi amakhulu amane baprofetha ngokwempembelelo yabo kodwa uMika wabuyela elizwini wathi umbono wakhe uye wavumelana nelizwi eli uThixo awalithethayo ngomlomo kaEliya wayengoko ke wayesazi ukuba impembelelo awayenayo yayivela kuThixo wayekwazi ukuthi ndibonile inkosi isetroneni yayo nemikhosi yasemazulwini imi ngasekunene kunye nasenxele kwakhe wabona weva ngokuba wayezibandakanye kunye nelizwi uThixo awalithetha ngomlomo kaEliya ntanda kuphela xa sizimanye kunye nelizwi likaThixo sawubona kakuhle sive kakuhle olu luqobo londoqo kumprofethi uYeremiya kusahluko samashumi amabini anesithathu sifunda kumqolo weshumi elinesithathu elinesithandathu utsho uYehova wemikhosi musani ukuphulaphula amazwi abaprofethi abaprofetha kuni banenza nilambathe bathetha umbono wentliziyo yabo ongaphumiyo emlonyeni kaYehova njengoba siye sayijonga izolo ngokuhlwa uPaulus wathetha ngokomyalelo kaThixo kuTito isahluko sokuqala apha sikubonile kwabaseroma isahluko seshumi nesithandathu kula miqolo yokugqibela uthetha malunga nomyalelo kaThixo apha saziswe kunye nabantu apho kuthiwa ngabo bashumayela kuni bengakhange bayalelwe inkosi ntana kumele siqaphele kanye kuko konke kuba uThixo yena ngokwakhe uyazimisela izinto ezenzekayo ebukumkanini bakhe uba uyayalela xa efuna uyalela bani kwaye kuya kusoloko kungokwelizwi lakhe ebukumkanini bakhe asivunyelwanga ukuba senze into esiyifunayo kodwa kumele akwazi ukwenza into ayimisele ukuba ayenze kwaye kwimboniselo yokubuya kwenkosi ekhawulezileyo asinandlela yokwenza ngaphandle kokuba sithi nkosi makwenzeke ukuthanda kwakho nokuba yintoni na le ntando kathixo ingayiyo kubomi bakho nakubomi bam makwenzeke ukuthanda kwakho ukuba singakuthetha oku ngokuvela entliziyweni uThixo uyakwenza iyaqhubeka ke apha ethi kumqolo mhlambi pa ekupheleni komqolo amashumi amabini ithi ekupheleni kwemihla nokungqala nikuqonde oko andibathumanga abaprofeti abo kugidime bona andithethanga kubo kanti kuprofete bona ukuba bebemi elucweyweni lwam bange bevakalise amazwi am kubantu bam. Ngabe uyayiqaphela lento uba imalunga nantoni? Bebeya kuvakaliswa amazwi am ebantwini bam. Izulu nomhlaba liya kudlula kodwa ilizwi likaThixo liya kumangona phakathi. Kwaye uphawu lokwahlula phakathi komprofeti oyinyaniso othunywe nguThixo soloko ikuba ingaba uvakalise ilizwi likaThixo elingcwele na ngokwenyaniso kwaye oko kushiyeka kulolo hlobo kude kube yile mini kwaye ayikho into yakutshintsha. Ukuba sijonge ubomi bamadoda kwaThixo kwimbali yabantu bakwaSirayeli ngokunjalo ibandla kumnqophiso omtsha ngoko kumele simcele uThixo uba abe nenceba kwakhona nakwakhona sithi Nkosi intando yakho egqibeleleyo mayenziwe ibingekukuba abantu babambelele kwimpembelelo yomnye umntu baze benze into ngokunokwabo kodwa amatyeli amanintsi kwenziwa kusenzwa ngenjongo ezilunge kakhulu kwaye ndinebali likaDavid elityhilweyo phambi kwam incwadi yokuqala izikroniki isahluko seshumi nesibini ngokunjalo kwisahluko seshumi nesithathu qala ithi incwadi yokuqala izikroniki isahluko seshumi nesibini usuka umqolo weshumi nesibhozo umoya wamthi gqubuthu uAmasayi inhloko yabaphathi mkhosi wathi singabakho David singakuwe nyana kaYese uxolo malibe kuwe uxolo lube kubancedi bakho ngokuba uyakunceda uThixo wakho. Wambamkela ke uDavid wabamisa bazintloko zamaqela. Masithathe indawo yokuqala apha abantu baza kuDavid bezokuqaphela ukuba uThixo ukunye naye kwaye bafuna ukuba nalowo uThixo akunye naye kwaye kahle kahle nam ndiyakufuna nam oko ndifuna ukuba lapho uThixo akhoyo kwaye ndiye ndavunyelwa uba ndenze isigqibo kwakwixesha lam kwaye nonke niyazi bendisazi abavangeli belizwe lonke abakhulu kwaye ndandimele ukuba ndithe ndangumlawuli wabavangeli baseEurope ngo-1960 kodwa bekumele ndenze isigqibo sam ndaqaphela ukuba uThixo wayenabani kwaye wayeme ngecala likabani kwaye ngokunjalo kunye noThixo asikwazi uyibona ngenye indlela ngoba ilolo hlobo la madoda aqaphele ukuba uThixo wayenoDavid baze bama ngecala lakhe kodwa ndiyakuxelela ngokunjalo ingakhona into eqhagamshelana noku engazisa ubunzima kwicala elinye njengoko kunjalo kwelinye masiyifunde kwakhona mva koko sawuzama ukunqale kwindawo yesibini kwinqaku lesibini singabakho David bekungaba ngcono ukuba babenothi Nkosi singabakho bekunoba ngcono oko kodwa bathi singabakho David kwaye ayontetho elungileyo leyo azange ndithi mzana uBrenham ndingowakho kodwa ndathi Thixo wam ndingowakho kwaye ndiyaqaphela ukuba unomntu othetha ngaye kwayikhona umahluko omkhulu phakathi kokuthi le indoda yakwaThixo sime naye loo nto ibinobantle kakhulu ineenjongo ezintle kodwa ikude kakhulu entweni elungileyo. Into elungileyo kukwazi ukwahlula ukuba singaba kabani, sikhonza bani, silandela bani, ngubani ohlawule ityala, ngubani ofanelwe imbeko, ngubani osenzele yonke into. Mele sisoloko sikwahlula uku emva koko sazi ukuba sikwicala lakhe. Ngokunjalo emva kwabo kwalowo okanye kwabo bathe bamiswa nguThixo eso sisimilo esilungileyo. Kodwa apha bathi ngokulula nje singabakho Davide kwaye sinawe nyana kaYese. Emva koko bade bathi uxolo, uxolo malibe kuwe, uxolo libe kubancedi bakho. Ewe, yenye ezo zinto ungakuthetha ngokukhawuleza. Ntanda, zonke impembelelo ezinjalo zingakhokhelela kuDavide ekutheni enze into ayenzileyo apha kwisahluko seshumi nesithathu umqolo wokuqala. Wacebisana uDavide nabathetheli bamawaka nabamakhulu. Yayiqaphela, wabenza abakhokheli aba bantu, wabenza abakhokheli babe ngabakhe bama kunye naye. Wacebisana uDavide nabathetheli bamawaka nabamakhulu inganga zonke. Wathi uDavide kwibandla lonke lakwaSirayeli, ukuba kulungile kuni ukuba kuvela kuYehova uThixo wethu, masiphange sithumele kubazalwane bethu abaseleyo emazweni onke akwaSirayeli kunye nabo bonke, sithumele kubabingeleli nabaLevi abasemizini yamadlelo abo ukuba babuthelane kuthi, siguqulele kuthi ityala kaThixo wethu ngokuba asibuzisanga kuyo ngemihla ngemini zikaSawule lathi lonke ibandla. Makwenjiwe njalo ngokuba lalilungile elozwi emehlweni abantu bonke. Masimeni apha, aba bantu babemkhethe kakhulu uDavide ngokukhawuleza wabamisa baba zinkokheli. Ngoku kufika ngoku intlekele enkulu, uThixo kwakumele nje angqini, kwakumele ahambisane nayo athi wenza kakuhle, wenza kakuhle, kugcine qhubeka. Emva koko kwenzekani? Babeka ityala yomnqophiso. Kwaye sonke siyakhumbula intshumayelo kaMzana uBranham, bayibeka ityala yomnqophiso kwinqwelo entsha. Kwaye icebo likaThixo yayikukuba ibekwe amagxini ngababingeleli, emva koko bahamba naloo nto ngendlela engeyiyo. Indoda enye ngokunjalo yakhubeka, kwaye kuya kusoloko kukhona ukukhubeka ekutsaleni ityala yomnqophiso. Loo ndoda izama ubamba ityala yomnqophiso yaphela isifa, kwaye indoda yafa nje kanye kuloo ndawo. Apho kwakhona ukucula nokumemelela apha kumqolo wesibhozo ithi uDavide namaSirayeli onke baqamba phambi kweYehova ngamandla onke ngeengoma nangeehadi nangemirhubhe nangeengqongqo nangamacanci nangamaxilongo. Ungenza into naphambi koThixo unenzame zonke, usebenzisa yonke into ekhoyo, ungena usiya ngesaquphe kufika ukufa kuhlasele. Yayingeyo ntando kaThixo, kwakungekho myalelo ovela kuThixo. Benza ngokwegunya labo kwaye ngokweziphumo ezilapho ke ukufa kwahlasela. Ntando, ilizwi likaThixo silinikiwe ukuze silifunde, ukuze silithabathele entliziyweni. Kumele nibuyele kuThixo nelizwi lakhe kwakhona nakwakhona. Sithi Nkosi, ufuna ungixela phi na into? Ufuna ungixela kanjani na into? Ufuna yenze kanjani? kwaye ukuba ngenyaniso yalifundile izwi kaThixo nenhliziyo evulekileyo phambi kothixo ngoko umoya kaThixo uyathetha ngendlela ezininzi ezahlukileyo ngoko siqaphele ukuba ngabantwana abantwana bathixo bayinyaniso bawusoloko kwaye ngawo onke amaxesha benikuzuko kuthixo kuphela kwaye oko ngexesha elinye bazibeka kwicala labo bathe babekwa nguthixo kwaye abathi uxolo kuwe Davide uxolo nabo banawe ngubani na umntu lo uthixo ambizileyo yena uludongwe nje njengabanye abantu imbeko ifanele uthixo kuphela uDavide indoda enkulu indoda enganhliziyo kaThixo kodwa lamadoda amomeleza ukuba enze lanto ayenzileyo wabiza abakhokeli babahlangane waze wacebisana naye emva koko wabeka imeko yakhe phambi kwabantu bavuma waze wathi waqhwatyelwa ngabantu bonke emva koko kwahla kwafika kundoqo into elungileyo xa isenzelwa uThixo ibe ingeyontando kaThixo apho umzana uBranham Shumayeli Ntshumayelo ende uzama ukwenzela inkonzo uThixo ingeyiyo intando kaThixo kwaye apho sifika kwintliziyo yale meko ebukumkanini bukaThixo aliko nalinye igumbi ngokuqinisekileyo igumbi lezenzo zakho nezam okanye ingcebiso zakho okanye zam ebukumkanini bukaThixo khona igumbi likaThixo kuphela ukwenza oko akumisileyo uba uyawukwenza kungenjalo inqwelo entsha ayincedi iingcebiso ezintsha azincedi alikho enye inkomo etsala inqwelo akukho ukunceda kuko konke oko kuphela apho uThixo efumana abantu abanokwenza ngendlela amisele ukuba kwenziwe ngayo siyalikhumbula ilizwe liphaku kuSamuel hayi kuYoshua isahluko sesithathu xa abantu bakaSirayeli babeza kuwela iYordani kwenzekani ngoko inkosi yayalela uYoshua yathi umbingelelo uyakuza athathe itya yomnqophiso ayibeke emagxeni emva kokuba uhamba phambi kwakho baze bayithwale kwaye niyakubalandela olu yayilulungelelwano lenkosi uThixo abantu abathwala ilizwi entliziyweni zabo balikholwa ngokuvela kwinzulu zentliziyo ngokunjalo kwakumele balixwaye ngokubonakalayo bonke ababekholwa oko kwakumele balandele umyalelo omkhulu wanikwa ngolo hlobo kwaye uThixo akayikusikelela nanye into ngokupheleleyo ngaphandle kwa konke ukuvuya lonke uhadi onke amaxilongo konke ukucula konke ukudlala konke ukudanisa yonke la mpembelelo yenkolo eyayikhona phaya ukufa kwahlasela ngokuba kwakungekho kwintando kaThixo ntanda yanga eso ingasisifundo sam nesifundo sethu sonke kule mini yanga singaqaphela ukuba akwanelanga ukuthi oh ewe siyazi uThixo uyithumile la ndoda kwaye simva kwakho ngokunjalo kodwa ukuba sonke sithathe icala likaThixo umntu ngamnye thatha indawo yakhe phambi koThixo ukuze akwazi ukuthwala enze oko amisele ukuba uyawukwenza kangangoko ivangeli yaziswa kwakwixela ngaphambili ngobhalo lesiprofetho nje uPaulus ekubeka esithi ngokuqinisekileyo ilizwi lesiprofetho lo mnqophiso omtsha omdala nomtsha sele lixelile into eza kwenzeka kweli xesha kwaye siyavuya kuThixo ukuba singajongana nalamazwi ukuba ngicela uThixo ukuba sincede. Babekhona abantu ababemthathele phezulu uDavide, bathi kuye uxolo kuwe, wabamisa njengamadoda abamema besima kwicala lakhe. Emva koko baba luthiselo kuye kwaze kwahlasela ukufa. Kodwa zange kuphele apho. Ukuba ufundisa hluko esinye nje mganyana, uThixo unike uloyiso olukhulu, nditsho ukugqobhozela. Kakuhle kakuhle besendiyivalile iBhayibhile, kodwa ngicela kumele ndiyivule kwakhona ukuze ubone uba zikhona izinto ezisenzekayo emva kwakonke. Kunye noThixo akhona ndephelela ichithachitheka okanye kungekho themba. KuThixo konke sifumana uloyiso. Kumele siziqhelanise nale nto, nokuba yintoni eyenzekayo, noba kufike ezipincinga, noba kwenzeka ntoni, kuThixo kuphela eloyisweni. Sahlo seshumene sine ithi, usuka kumqolo weshumi. Kwa inkosi ithe kuye, nyuka, ngokuba ndiyakuba zisezandleni zakho. Ngokuba fika eParitsim, ngokwemva koko uThixo uDavide wafumana indlela yakhe. Aze wathi uDavide, uThixo ndiqophozele ezintshabeni zam ngesandla sam, kanye njengokukophula kokuhamba kwamanzi. Emva koko babiza igama lala ndawo iParitsim. Ngoku emva kwako konke oko, uDavide wafumana indlela yakhe. UThixo wayekwazi ukubeka entliziyweni yakhe into eyayizokwenzeka, kwaye kwenzeka kwixesha uThixo owayemisele ngalo, kwindlela uThixo owayenenjongo ngayo. Ngaphandle kwakonke ukusilela komntu okanye impazamo, uThixo uyayithwala into ekwakumele ayenze, ayenze. Ubomi, iimpazamo zakho nezam aziyikulimisa icebo likaThixo. Qaphela nje, uThixo uSomandla kumele afaniswe nathi, oko akunokwenzeka. Icebo lakhe lishiyeka lilolo hlobo, into athe wayiplana uyayithwala, nokuba banintsi abangqunga uDavide okanye uDavide wayingqunge bona, akhathali. UThixo uyijonge yonke loo nto, kwaye uza kunika uloyiso olukhulu emva kwayo yonke loo nto ngenxa yozuko legama lakhe. Kwaye masivumele wonke umntu uba azi ukuba bangamahlwempu obukhoneni bakhe, kwaye ekupheleni bawukwaneliso. Kunjalo ke ekupheleni isiphelo sabe silungile, ungabi naxhala. Okukhulu kuseza ngaphandle kwayo yonke into. Mhlawumbi omnye angathi, mzana uFrank sele uthethe amatyeli amaninzi, ingathi akunawukwenzeka. Kodwa siyakholwa ngeentliziyo zethu kuba okukhulu kuseza, kwaye siyakuvuya kuko ngeentliziyo zethu zonke. Ndumise egameni lenkosi, amen. Mayibonge inkosi. Andicingi uba sidinga uba songeze into elizwini, emazwini amahle esele ethethiwe kuthi, kodwa singawakholwa. Size sizinike ixesha, siwafake entliziyweni zethu apho kumele singabi ngabaphulaphuli kuphela belizwi, kodwa masikholwe ngokuvela entliziyweni. Uba ilizwi likaThixo lelikaThixo, lawushiyeka lile likaThixo ngendlela awenza ngayo uMariya xa inkosi iyathetha kunye naye. Thina siyakwazi ukusilela, kodwa yena uThixo akasileli. UYesu zange wasilela inkosi yethu. Amadoda amakhulu akwaThixo bathe baphazama ezintweni ezininzi, kodwa ukuze kushiyeke inkosi iyinyaniso ashiyeke uThixo ethembekile. Lonke ilizwe athe walithethe walifumana elizalisekisa nokuba kumnqophisi omtsho kanye omdala. Yena ushiyeka inkosi yabo bonke into uThixo ayithethileyo yafumana ukuzaliseka kwayo. Bazani odade, siyalikholwa kwaye siyalivuyela ilizwi ngokunjalo ngawo la mathuba amazwe athe wathetha kuthi apha kulentseni ngoku masimeni sithandaze sidumise uThixo siphamise igama lakhe. Bawethu osemazulwini siyakubulela sisonke njengayo le yure yobabalo ngokunjalo ngayo le mini yobabalo ukuba uthe wasinika yona namhlanje usinika amazwi akho usikhokhele kwade kwaleli thuba. Nkosi, sivuya kakhulu siyagcoba ukuba uthe wasiyalela kakuhle kulentseni ngalelizwi lakho kuba kumele sihambe kanjani, kuba kumele sijonge kanjani, kuba kumele sikholwe ntoni. Nkosi, siyavuya ukuba asidingi ukulandela mntu kodwa singalandela wena. Indumiso mayibekwe egameni lakho elimangalisayo. Kwaye ukuba silandela wena Nkosi, ukuba siyakuthobela Nkosi, ngokunjalo sibe nobudlelwane kunye nomnye nomnye. Ngoku siya kuhamba sonke kule ndlela ekhokhela isiya ezulwini. Nkosi, ndiyakudumisa ndiyakubulela ngalo ilizwi lakho elihle elimangalisayo kulentseni. Uyamangalisa Nkosi, uthetha nathi ngendlela emangalisayo ngalilizwi lakho. Nkosi, siyabulela ukuba siyabona uba siphila apha kula maxesha esiphelo yonke into ilizwi lakho elisixela yona iyazaliseka. Nkosi, Nkosi, ngayo yonke othe wasenzela kona, othe wasinika ngoba balo. Nkosi, ngokuvula ukuqonda kwethu, ukuqonda izibhalo. Nkosi, siyalidumisa, sinika imbeko kwigama lakho elimangalisayo eliphakemeyo likaYesu. Hallelujah. Amen.